Zabuli ya 15. Mukama, anatulanga muwema yo yani, anaberanga ku lusozi lw'olutukuvu yani, oyo atambulira mu bugolokofu, era akola obutuukirivu, era ayogera ebyamazima mu mutima gwe. Atawaayiriza n'olulimi lwe, so mukwano gwe tamukola bubi, so takkiriza kibi ku muliraanwa we. Amaaso ge ganyooma omubi, naye abatya Mukama abassaamu ekitiibwa. Bw'alayira ne bw'afiirwa takyuka. Atawolera bintu bye magoba, so taweebwa mpeera kw'atalina musango. Oyo akola ebyo taasagaasagana ng'emirembe gyonna.